Usiwape hata hai, usipende kura na watakiwa chipsi dry. Sijari wache waseme hata pita. Mina kura good times, zikiisha na ongeza. Wanabana sina time, mili nazili kongeza. Hivi nani alisema maneno anauwa na nani ambaye alizaliwa najua. Napiga ninafanya mishe mishe, mtoto wa mjini ukionona nipishe. Sita kikara wacha nsababishe, tuakirishe, usibishe. So niache tu ninjoy na mabuba. Sini gande situ gande mkafana na naruba.
Sema ya watu ya koo ya na washinda.
Yo, 14 Wild Records. Yo, chili, 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 go.